Musica.com Ipina Zambunga
Mubakwai, masiba mubakwai Mubakwai, kona upilo kikubalanza Pila nebatu wabasa otuisi Upilo wataona kukataza Upilo, kwa kataza Siulu ulu batu wabasa kwa maekwa Aniko nikumuleke laza kucha Nitile kwa kupota Basa otuisi vupilo wataona kwa kataza Vupilo, kwa kataza Si ulu ulu watu wabasa kwa maekwa Aniko nikumuleke laza kucha nitile kwa kupota
Kibatu bakwa eba oshangwe Kukulela fela buniti
Babata fela awa kafita kwa eba sinyali vizo Tene mokete a potel, mokete mokete a potel. Oka yo kulobe zanita, la va signali viso. Oka yo kulobe zanita, va signali viso. Pila ne va tu va basa otu isi vupilo wataona.